sukaɓe jokkolɓe heɗiɓe oɗo wottu studio tamani min jooti on sanne miɗen tawa feaɗe ngallure sewaare nde hono gorɗa toon Ousmane Niali Bouly
Oumar Waygallo wallahi mbiɗa seli mi rewi basi wallahi
aywa wattu junggo maɗa yaade sakko so jaltinanoɓe kabaruji gonɗi toon ɗi
kabaruji gonɗi ɗo hannde Oumar Waygallo en gara haalde haala suka jokkolle goto photographe en kala haala makko de yewtere nde yimɓe hewɓe anda heɗi wonno koro Bamako kanko nodirteɗo Modibo Diallo o andinɗo kabaru tarikijo ɓeydina en faamu kabaru hoore caldi e gara hettinade sukaɓe ko domiri garawo laminede Balon Mali
aywa ñalawma hannde wona neɗɗo ana wawi wurde e ɓamugol photo tan
Oumar Waygallo hollitinde wiide golle fo ɓuura golle ko gatta ɗum jiɗa ɗum tan
aywa wonno ɗum wori
fa ɓeydiroɗen faamu keɗɗen kanko Elizabeth Cissé o yeehi hawrey o suko jokolle photographe keɗɗen ko holliti wiide
Mamadou Keita kanko e laataɗo ɓamugo photo ji o dunke en faamu anda laboratoire photo du yomo duuɓi noga e jeenayi wonko haalanin ley golleji makko
ana ɓuuri duuɓi sappo mine oɗo golle o banggal pour un yoga ɓeɗo ɗintini kam ɓamgol photo caggal muɗum mi golli e ley laboratoire ɗo photo ngaji ɗi moƴinte mi yiɗi sanne golle photo ndenno mi hinnike ɗum du
e ɓettade tiiɗallaji ɗi o hawri hen muɗum ɗi mo kalduɗen o sefike kala ko o wawi gollude ley gollirgal makko ngal
mi heeɓi nafaka mawɗo e oɗo golle o nden junggo neɗɗo mo gollanmi ka joni hooran gollanammi e ley muɗum won ko ɓam debbo nafakaji kewɗi goɗɗi
e wi makko noon kana tawduɗa tiɓɓarako e anniya so keeɓa copude kala eko gollata
ko darrami sukaɓeɓe il faut hannde tinnade goto foof ne wawi yarde yesso golle famɗuɗe nafa kay wala
micintinɗo taɗi wala ley daranade gurnam muɗum yo neɗɗo kañi hani latade nuygal mum
aywo wattu joni en jarran heeƴo goɓe noddirɗo case de l'entrepreneur ou champions lab goɗo heeƴo ko nayiri banggal téléngaji ko nandi muɗum fana wonde waɗede ley hen Ñali Bouly
noon jaati wori baru télé Mali warata hollitinde ɗum faɓidoroɗon famboɗo mbawi yettade ortem na du kasin café des arts kañe nokku noddirteɗo palais de la culture hollitinde wiide ɗum jokkinan fa joyyi lewru septembre hitande 2019 e dow réseau sociaux ngaji ɗiɗo
kawrital balɗe tati joyingal sidano wonde wadde le ngallure mottiɗo
baru awa fay fey kanko noddirteɗo Edouard Sangaré holliti wiide o ñaw sukaɓe fo ɓuuri torrude
ana ɓaɗo ujunayyi sappo e jeene o neɗɗo andaɗo ana soomi ñaw sida o ley jaabuji keɓaɗi yo sukaɓe fo ɓuuri torrude se mbakaji maɓɓe du ƴewama hannden o ɗo baruji e nokku lonjitorɗe goodi ɓeɗo sukaɓe jaata ley muɗum ana eko waddani kewal soomiɓe ñaw sida o e ley maɓɓe
aywa ɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo haalni noon kabaru tarikiji wori ko heewi yimɓele ɓe fo anda yalla huɗoni ngallure Bamako nde gattaji tati ɗiɓe jiyata ana nettiɗe
Oumar Waygallo o fay fe o nokku jooɗiɗo garngu sappo e jeegoɓo Bamako don sanke goto Bama Sanogo yetti ɗum arande hollitama wiyede ngallure Bamako nde yo nokkuɗo kulleji tattati kewɗi tawdete tawta noɓi tati kollitaɗi wiyede kañum kaybata nokku o Modibo Diallo andinɗo kabaru tarikiji kanko du wonno directeur kiɗɗo mémorial Modibo Keita o ɓeydini en faamu woni manda Bamako
nde Bamako waɗano commune ley duuɓi ujunere temedere capantati nde heɓande ɗum mande anditirde ana wajimbini yo tabbay raneɓe noon ley Bamako fuu yo tati noodi tati galleji konnuɗi tati caluɗi ndiyam tati dehaale tati ndenno tati nde kewɗo wonno mbe farde Bamako laatanode ngallure mande noodi ɗi noon
walaa kanko Modibo Diallo o jarama sanne dow goɗo faccitago wattu joni en jaran yewtere meɗen ndi noddirte minimag yewtere meɗen noddirtede minimag nde nayirto banggal cellal ley ndeɗo yontere ko heewi sukaɓeɓe wattu joni soɓe naata e dewle fo wajibe sinaɓe jaaha ɓe ƴewtuyo ƴiƴameje mabɓe
baru awo fay fe hollitama wiide sukaɓe ana fanɗi ko jahata ƴewde ƴiƴam muɓen farde muɓen nadde e dewgal nafammoye woodi e ndarde ƴiƴam muɗum illa naata e dewgal Mamadou Sama Sey ko ɓeydini en faam dow muɗum
ƴewtogol ƴiƴam banggal ñaw sida ñawuji duuɗe ko nande muɗum yo gueɗe yimɓene jeeliɓe wadde dewgal hani hinade farde mabɓe huncande hoore dewgal ngal
ɗo yo ƴewde ƴiƴam muɗum paade waɗude suudu hannden ɗe gonɗen ɗo ɓamroɓe hewɓe gaɗata ɗum sukaɓe noon kolliti ɓamde ƴiƴam muɗum se anda no worri paade wadde suudu wona ko horsi
mi ƴewta e fewi ƴiƴam fadde dewgal am ohon mi waɗa e fewi gulɗo ƴewtagol min kay ɓama e debbo tafun ka ani e hakkille am wadde ɗum fadde haɓɓugol dewgal am
fere
e wi dunke en faamu cellal andade do yi am wori hana yebede le topitade dewgal e hore mu ana faabo du rende sukabe warobe jibinede be faawarde du e andande nyawji goddi bawdi torude docteur Salah Garba wonko se fi hen kedde mo
so debbo na jogi nyawuji duul ngo jatira baade biiko gorko e debbo fu na jogi nyawu lolli do drepanocytose anandarabe patfide amondira sabi bibbe be kibata e mudun keba nyawuji kewdi antidi jati kibina duubi noga so bangal nyawu hepatite bi o kay jomuna waw jati salade amdo debbo ka ko buri hewde yo nyawu mo malikobe fu jogi den nokudo yimbele yata jawtade na wodi non dal leedi mali sabi mudun yimbele hewbe na jaha non jawtade
fa bamrobe ndunjire yaade yewde yi am en donke en faamu cellal non daade gouvernement e kanye ONG ngaji di fu beeda tekkinde kumel
ONG ngaji kanye lam o kanu hunchande hore habdu dun non der region ngaji di fu dotrembe fu yalla yimbele na pedro famu du na foga jawtade di am dun fadde dewgal
donke en cellal tindini sukabe ngatan hakilo nenno onon sukabe on paami ko wiete teeda de nyaw buri sawrude mo
wattu jure en jara mbirki sambe chaldi sino tabani noka e jena lewru utundu wotti kande lama de fema futti ni wati ni lidi en jira tu jure usman ko andan ba hin
e baru ko andini ni e mudum kambe himbe tata wonno darto be lama de balon mari joni ana e mabbe mamadou touré andirta do babbi sala babbi e ala sam souleman e dum ko suga ben do mer ngaro lama de balon mari o hamsidou touré lanniri e yogabe ke tan ko
ndo donti fa o wote latano timode tida laka bangal hawra taldi mali sabe an wondi hen duubi handen ko metini yo wasugol sugabe le hen sabe yo sugabe ngadata ko buri hewde fu haro taldi ngo ko ndartam tan gotnaado fu tinno waawa hunjande tida la ngodu kaka duubi je ko banam wala le mali ka fu e tawede eden e le ko
wotto juna en jaran ko wodde to mi ya di region sigu kawri talal wonde wadde to fi gol bolon lewru suka al gobbi
ko hawritini commune ngaji sappo didi gondi les cercle o quart de finale ngaji wodi wattu joni o demi finale ngaji di anakan fiyede jeddi lewru septembre hitande 2019 ne
ko woni imade o do golle
imogol mudum ko fa sukabe o cercle dokindira juude tagal dum kasen buddu forde hen sanne yalla ana jube fa kawro e championnat national 2e division
ajarama sanne ousmane ali boudi
baro ajarama do welti sanne tawde do e mada
ko litindi wiide secretabe sukabe hedibe godo hedde do kaddeten le der o yontere emission am meme mum le o acci de zen mi den le galure seware de ka fahande fa de fi no ko kedde hada de tan ko mi wadri tous o crème do galure seware de wa on tan